Tiyamika ambuye chifacha tsiku lalero, imene Mulungu watipasa.
I'm so thankful to God because of the day that the Lord has given us.
Kwa iye kukale ule mwonsi ni matamando chifantawi niye ngo zonse ama zika ndiyo linga chake.
To him alone be all the glory and honor because he is the master planner of the time and seasons.
Masana unatenti tsegulini wa Bible watu kuzukira mbuku la 1 Samuel chapter 30 ndipo tikala tikugawa na kuzukira mvese yake yamba kutsika ngati kutenga kufika pandima yake ya 19.
Let us open our books from 1 Samuel chapter 30. We'll start from verse 1. If the time passes, we'll continue up to verse 19.
Tiambira makamaka pandima yake ya 7 pamene tikhale tikuyangʼana za chifundo cha Mulungu pa munthu wochimwa.
Now start verse 7 whereby there is a mercy of God upon the sinner.
Verse 7 ndiwerenga ndizowerenga mavesi awiri motsatizana kena kumbali na soni adziwerenga so muchizungu kuti tiendere limodzi.
We'll be leading two verses at once and Brother Nason will follow suit.
Ndipo Davide ananena ndi Abiatara wansembeyo mwana wa Ahimeleki unditengere kuno efodi. Abiatara anabwera ndi efodi kwa Davide. Ndipo Davide anafunsira kwa Yehova nati ndikalondola kamulo ndidzaliveza kodi. Ndipo anamiyankha kuti londola pakuti zonadi uzawapeza ndikulandisa zonse.
1 Samuel chapter 30 verse 7 whereby it says, and David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. And David inquired at the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue. For thou shalt surely overtake them, and without fail recover all.
9:10. Chomwecho Davide anamuka iye ndi anthu mazana asanu ndi limodzi anali naye, nafika kukantsinje Besori. Pamenepo anatsala ena, ndipo Davide anawalondola iye ndi anthu mazana anayi, koma anthu mazana awiri anatsala mbuyo chifukwa analema osakhoza kuwoloka ntsinje Besori.
So David went, he and the 600 men that were with him, and came to the brook Basa, where those that were left behind stayed. But David pursued, he and 400 men, for 200 abode behind, which were so faint that they could not go over the brook Basa.
Ndipo ena, verse yake 11 ndipo pakuti ndipo ena anapeza mwigubuto kuthengo nabwera naye kwa Davide nampasa chakudya nadya iye nampasanso madzi kumwa nampasanso chigampu cha nchichi yankhuyu ndi nchichi ziwiri za mpesa. Ndipo atadya moyo wache unabwereranso mwa iye pakuti adagona masiku atatu ndi usiku wawo osadya chakudya osamwa madzi.
11:12. And they found an Egyptian in the field, brought him to David, and gave him bread, and he ate it, and they made him drink water. And they gave him a piece of a cake of meat, and two clusters of raisins, and when he had eaten, his spirit came again to him, for he had eaten no bread, nor drunk any water 3 days and 3 nights.
Davide nthawi kunena kuti anali atathawa Sauli amene anali kufuna kumupha nthawi imene kuti atakabisala kwa Filisiti kumene anapeza malo opumulirako.
This is about David who was running away because his soul was to kill him, so he went to stay with Philistines.
Ndipo Mulungu anamchitira chifundo kunena kuti anapeza chisomo pamaso pa anthu a Filisiti amene iyeyo Davide pamodzi ndi anthu amene anali naye anakhala ndi mtendere pakati pa Filisiti.
So let there a place of escape in Philistines, David found the grace of God, whereby he stayed with the Philistines very well without any problem.
Neno chomwe tikuchiona apa pamakamaka nthawi inali nthawi ya nkhondo imene kunachitika nkhondo kumudzi umene David anali kuzikiraga kumene Amaleki gulu la Amaleki linabwera kukachita nkhondo kuthira nkhondo mudzi umene wazikiraga.
What we see here is the war that was at Ziklag, whereby the kings there wanted to fight against the Israelites.
Ndeno Amaleki amene anabwera kumenya nkhondo kulimbana ndi anthu amene anali kuzikiraga chimene chinakachitika apa tiona kuti anakalanda zinthu zonse zimene anali nazo kuphatikizapo akazi awiri a David anatengedwa pamodzi ndi anthu amene anabwera kukamenya nkhondo awa.
So we see the Amalites were fighting the Israelites came and took even two wives of David and went away and leaving them stranded.
Tifamuka maona muvesi yake ya 30 akulankhula kuti ndipo pamene David ndi anthu ake avese ya 3 makamaka pamene David ndi anthu ake anafika kumudziko onani unatenthedwa ndi moto ndi akazi awo ndi ana awo amuna ndi akazi anatengedwa ukapolo.
Because when we read the 3 of chapter 30, it says, so David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captives.
Pamene ndi mayafolo akuonesa chimene chinachitika kunena kuti ndipo David ndi anthu amene anali naye anakweza mawu awo nalira misonzi kufikira analibe mphamvu yakuliranso.
While on verse 4 we see that David and the people lifted up their voice and wept until had no more power to weep.
Komanotu mukamaona chimene chinapangisa David kuti alire chifukwa cha kuthiridwa nkhondo kwa mudzi ndi kutenthedwa kwa mudzi, si chifukwa chabe chonena kuti mudzi unatenthedwa, koma makamaka chifukwa chonena kuti akazi ache awiri a David anagwiridwa ukapolo anatengedwa pamodzi ndi anthu amenewa.
What makes David to cry wasn't because of the burning of the city, of the land, but because of the wives of him that whom have been taken captives. So he cried because of that.
Komando pali chinsisi chimene Mulungu anachilola kuti chibisike munthawi imene ichi, chimene chiti chilosere kapena chifotokozere mtima wa Ambuye pa anthu ake zomwe zisachitike kusogolo kumakamaka mukamaona mundima yake yachiwiri.
There is a mystery that has been hidden in this taking captive of the wives of David, of the things that are going to happen in time to come.
Chifukwa mundime yachiwira kunena kuti anagwira akazi ndi onse anali mumwemo akulu ndi angono sanapha mmodzi koma anawatenga namuka kusenza kuti Mulungu anapereka moyo pa anthu amene anali muzikiraga kupya chifukwa cha akazi awiri a David kunena kuti asaphedwe koma atengedwe amoyo.
Because we see here that they took captive the wives and the sons and the daughters that never wanted to be killed. So we see that it's God who gives life to these women.
Ndichifukwa chake mmene ndimawereka mundima yake ya 7 timaona David akulankhula tsopano kwa Abiatara wansembeyo kufunsira akuti abwerese effort ndi cholinga choti afunsire kwa Mulungu ngati kuti akawalondola akawapeza izito amalankhula chifukwa chonena kuti kuli akazi ake awiri a David amene atengedwa kupita ku kapolo ndi anthu amenewa.
That's why the 7 that we have read, David had to ask, inquire from the priest. So he asked an effort so that he might inquire if he can find the people that took captive his wives.
Ndeno tikamayangana David ndi chithunzi-thunzi cha Ambuye wathu Yesu Khristu amene anali kuonekera mchipangano chakale.
So we see David as a picture of Jesus Christ resembled in the New Old Testament.
Chifukwa mukamaona chovala chimene David amakamufunsa Abiatara wansembe kuti abwere naye efodi kuti afunsire kwa Mulungu ndi chovala chimene sichimaloleka kuvalidwa ndi anthu wamba koma chinali chovala cha wansembe.
Because the effort that David inquired, asked the never put on by anybody but priests only.
Ndipo chovala ichitu chinali chosonyezera ulemu wa unsembe kapena kuti maonekedwe a Ambuye wathu Yesu Khristu, mphamvu yake Ambuye wathu Yesu Khristu, imene inali kuyikidwa pa unsembe nthawi imeneyo kuti unsembe akhoza kulankhula ndi Mulungu.
And this effort was only worthy to be put on by the priest when later worthy to speak with God.
Pa tikamaona mbuku la Levitico chapter 8, ndimeke ya 7 ndi 8, tiona mmene effort ama kupitisidwa ntchito kwa unsembe makamaka ndimeke ya 7.
Because when we read Leviticus chapter 8, verse 7,
akuti ndipo anamveka ndi malaya ankati namanga nchuno ndi mpango, namveka ndi mwinjiro, namveka efodi, namanga nchuno ndi mpango wa efodi, namanga nawo mabazi apa mabazi pache.
Verse 7 of Leviticus chapter 8. And he put upon him the coat, and gilded him with the girdle, clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he gilded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him belt.
Ndi awa ni mavalidwe amene Mulungu analamulira mwa Mose kunena kuti adzivala choncho Aloni komanso ndi ana ache amene ndi chizindikiro cha unsembe wa nthawi imeneyo.
This is the dressing that God commanded Moses to Aaron the priest, how they might be blessing him.
Ndeno chovala ichi chinali ngati kuti chotchinga wansembe kapena chotetezera wansembeyo kuti alandirike kapena nsembe yake ilandirike pamaso pa Mulungu kuti kulankhula kwake kumveke pamaso pa Mulungu. Mulungu anaikiratu chovala cha efodi chimene chimthandize kunena kuti Mulungu amkomere mtima kuti akhoze kuyankhula ndi Mulungu.
So this effort was a cloth that was once put on will have an access to speak with God, and God will accept whatever you come before him.
David akuitanisa chovala cha wansembecho chifukwa chovala chamachitanisa kuchokeranso kwa Abiatar amene anali wansembe. Akuitanisa chovala chimenecho na vala chovala chimenecho ndikuti ndikulankhula ndi Mulungu, kufunsira kwa Mulungu.
So you can see here that David is asking that kind of cloth to put on, and he is asking that effort from the Abiatar, the priest, because it's a cloth worthy for the priest.
Ndiye kuti chomwe tichiona apa nchonena kuti David akuonesedwa kukhala chithunzithunzi chosakhala monga mfumu chabe kapena monga munthu wamba, chifukwa nthawi iyi kunena kuti anali asanakhale monga mfumu, anali atangodzozedwa ndi Samueli koma anali asanalowe ufumu, koma akukuyamba kuitanisa chovala cha unsembe ndi kudzimangira kuti iyeyo alankhule ndi Mulungu, afunsire kwa Mulungu, osati kufunsira kwa wansembe ayi.
So you got to see that this time is after David has been anointed to be the king, but not yet leading as a king, and he asked an effort in readiness to speak with God, even though he is not yet a king in authority.
Pamene tikuonera kunena kuti David uyu sanali kuchita izi monga munthu chabe ayi, koma kuti monga Bible lili mawu a Mulungu amene ndi auzimu, amakalankhula zinthu izi, amakaonesa zinthu izi ngati chithunzithunzi cha Yesu Khristu amene ati akalankhule ndi Mulungu ndikuti Mulungu akamumvera iye.
So we can see here that David, he was in readiness to speak with God, for he knows that it's God who is to be communicated, and he has been prepared to meet with God. So he had to ask an effort so that he can communicate with God.
Kusenza kuti chimene David edu amafuna si khamulo ayi, koma chimene amafuna iye ndi akazi yake amene analandidwa.
So once the effort came, he was to inquire from the Lord, if I pursue the people, the crowd, or I find them. His focus was not upon the people walking there, but upon the wives of himself.
Moya ejiyo mutu wanisambali chapter 3 kunena kuti ndipo anayankha kuti ilondola pakuti zonadi udzawapeza ndikulandisa zonse amene twamakayankha apapa ndi Yehova Mulungu kumuyankha Davide ndipo tiona kunena kuti Yehova sanalankhula ndi munthu wina aliyense monga amene analankhulira ndi Davide koma amalankhulana ndi Davide monga wansembe atavala efodi tifachitana kuti Davide ndi chithunzi cha Yesu Khristu.
So we see here that once after he inquires from the Lord with the effort dressed, God answered him on verse 8 that you will go and overtake them. So we see that God was not speaking with anybody except David, because David is the picture of Jesus Christ, the priest of that time, which lies in Christ, the high priest. So he was to talk with God, and God
ndichito ndi chifukwa chake tikamawerenga mbuku la Malaki tiona kuti Mulungu analankhuliratu za Yesu Khristu amene poyamba kunena kuti azakatuma Yohane amene akakonzekerese njira kapena kuponza mitima ya ana kuti bwerere kwa Atate kunena kuti pali njira imodzi yokha yakubwezeresedwa kwa iwo amene ndi osowa kwa iwo amene ndi otayika njira yake ndiye ndi Yesu Khristu.
That's why when we see in the book of Malachi, we saw that God was saying that there is a time whereby lives of the father will be restored to the sons and sons to the father. Looking unto it that it's Christ alone who is worthy to save and restore the lost lives.
From Malachi chapter 3, ndi maikea wani, akunena kuti taonani ndipo mantenga wanga kuti akonzeretu njira pamaso panga. Ndipo ambuye mufuna adzaza kukachisiwache modzizimusa. Ndiye mtenga wachipangano amene mukondwera naye taonani ali mkuza ati Yehova wa makamu.
That's why Mark, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom he delights in him. Behold, he shall come, says the Lord of hosts.
Ndiye kuti Yehova Mulungu amadziwa kunena kuti pali anthu amene atengedwa ukapolo, anthu amene atayika. Ndeno mukamaona mmene Yehova amakalankhulira mubuku la Malaki, amakalankhula kwa anthu amene otayikawo kunena kuti ndatuma mthenga wanga amene akubwera kukakutengani kapena amene abwere kukuza kupezani ndi kukunyamulani inuyo.
This is here Paul says that God knows that the people are gone astray and they are in desperate. So when he was to speak in the book of Malachi, he was to prophesy that I'm sending the messenger to come there because of this spirit that you are in to collect you back to himself.
Ndi chifukwa chake Davide amene ndi chithunzi cha mbuye wathu Yesu Khristu asanatsike asanalondole anthu anafunika kufunsira chifuniro cha Yehova kunena kuti kodi ndikawalondola andikalondola khamulo ndiwapeza chifukwa kolondolayo akufunika kulondola monga mwa mawu onse a Yehova.
That's why David inquires from the Lord, will I find the people when I go there? He was waiting from the Lord so that the process of pursuing it should be according to the scriptures, never missing up.
Chifukwa ambuyeso anayankhula mbuku la Yohane chapter 6 ndi maika ya 37 kunena kuti chinthu chonse chimene Atate anandipasa ine chidzaza kwa ine ndipo iye wakudza kwa ine sindidza ndayiye kunja.
That's why John chapter 6:37 says everything that cometh unto me I will never leave it.
Ndipo ambuye anasimikizira kunena kuti chifuniro cha iye amene anandituma ine ndichi kunena kuti chonse chimene anandipasa ineyo ndisatayiko ngakhale mmodzi.
And Christ is a full showing that the will of God of sending Christ Jesus into this world is that he shouldn't lose one.
Ndifaleke David mmene amakafusira chinthu ichi kunena kuti popita apita ndi chisimikizo chonse kunena kuti akawapeza ndekuti kupita kumenekoko David mmene amanyamuka ulendo Mulungu atamuvomekeza kuti akawapeza amanyamuka ali ndi chisimikizo chonse kuti iwo amene iye walondola adzawapeza.
That's why when David inquires from the Lord and the Lord says that you will find them, he had to go with the boldness that those that are to be found, they will be found at the exact place that they are.
Kuma pali chintu chinanso chimene chikuonekera makamaka mundima yake ya 11 pamene pakuoneka munthu amene ndi mwigugudo akupeza ufulu pamaso pa Davide, munthu amene ndi mwigugudo akupeza mtendere pamaso pa Davide.
But there is another thing found in verse 11 whereby an Egyptian is found in freelance before David.
Chifukwa ali munjira mundima yake 11 akunena kuti ndipo ena anapeza mwigugudo wakuthengo. Abwera kwa Davide, nampasa chakudya, nadya iye, nampasa somadzi kumwa.
Because we see how the favor was that he was given water to drink, even the blood to eat.
Ati munthu uyu anali mwigubudo amene anali kapolo wa Mwamaleki, amene Amalekiwo ndi amene anabweranso kukathira nkhondo kwa Filisiti kwa Zikilaga kumene David anali uti.
So this Egyptian was cleverly being taken by the Amalekites that was working in Ziklag.
Amene tikamayang'ana za munthu ameneyi tipeza kunena kuti ndiyetu munthu amene ndi wamitundu ndi chithunzithunzi cha anthu amene ndi amitundu amene si Aisraeli koma anapeza chifundo anapeza chisomo pamaso pa Mulungu mwa Khristu Yesu ndipo tiona munthu amene akuonesedwa kuti akupeza mtendere pamaso pake pa David.
So this Egyptian is found in freelance before David as a picture of the Gentiles found in less before God, before Christ Jesus, because David is the picture of Jesus Christ. Here you see that he was given the blood to eat and the water to drink because he was hopeless. So it was like he was medicated to the person who was sick, he had no hope, but has been given blood and he played to drink from it.
Vese ya prova kuti nampasa so chigampu cha nchiti ya nkuyu ndi nchiti ziwiri za mpesa ndipo atadya moyo wache unabwereranso kwa iye pakuti adagona masiku atatu ndi usiku wawo osadya chakudya osamwa madzi.
Another thing is found on this scope whereby they said that they gave him a piece of cake of figs and two clusters of measures, and when he came he had taken his spirit came again to him. For he had eaten no bread, nor drank any water 3 days and 3 nights.
Umakabwerera mmalo mwake pambuyo popasidwa chakudya komanso kumwa madzi chifukwa kunena kuti wagumana ndi Davide amene anamchirira chifundo. Musayiwale kunena kuti aigugudotu amenewa anali adani a Israeli.
So you see here the life is restored after being given food to drink, to eat. So don't forget that there was great enmity between the edict and his life and the Egyptians.
Koma chakudya chimene David anatenga chinapereka moyo kwa munthu amene ndi mwigubuto ndipo pamenepo akuti pamenepo anapeza mphamvu pamenepo anakhala ndi thanzi kapena kuti moyo wake unabwerera mchimake chifukwa chinaenda kuti walandira chakudya monganso mmene tiona Ambuye Yesu analankhula mu buku la Yohane chapter 4 kusimikizira zakunena kuti iyeyo ndiye madzi a moyo.
So when he was given this food, it's when he was having the life, as we know that Christ is the bread of life and is the word of life.
Chifukwa mbuku la Yohane chapter 4 verse yake ya 13, Ambuye Yesu anasimikizira bwino kunena kuti ati Yesu anayankha nati kwa iye, yense wakumwa madzi awa adzamva soluzu, koma iye wakumwa madzi amene ine ndidzamupatsa adzamva luzu nthawi zonse, koma madzi amene ine ndidzamupatsa adzakhala mwa iye kasupe wa madzi otumphukira kumwe osatha.
That's why John chapter 4 verse 13 says, Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
Umuntu utiona mmene Ambuye Yesu akuperekera moyo kapena kunena kuti chithunzi-thunzi cha Ambuye Yesu Kristu amene ndi Davide akuperekera moyo kwa munthu amene ndi wosowa chiyembekezo, kwa munthu amene analibenso chidikiro cha moyo, koma atampeza munthu ameneyo akubwezeresa moyo kwa iye kumpasa madzi komanso kumpasa chakudya.
Here we see David is bringing life to the person who had no hope, no grace to survive. After being given the food to eat, the blood, water, drink, the life restored in the person. Christ is saying to the woman, whosoever drinketh this water shall never thirst, but if they drink the water in the world, they thirst again. So the same life that is found here in the water is the same life that is found in the of the water that has been given to that Egyptian man.
Kumakenu tikamayang'ana za zimene zizi, sikuti ndi Aigupto wonse kapena ndi Amaleki wonse amene analandira madzi kapena analandira chifundo pamaso pa Davide, ayi chifukwa chonena kuti uyo amene anasalayo ndi Mulungu mwini amene anamsungira kunena kuti Davide ampeze, ndi kuti Davide akampeza ameneyo amuchitire chifundo, amuonesere chifundo.
So you can see that it's God who preserved the life of this hopeless man, the Egyptian, so that he should be met with David, and David, when once met with him, he should bring mercy unto him and be covered with the glass.
Tikamaona nkhani ya mkulu amene mwigubudwa ameneyi, chimene china mthandiza kuti apeze chifundo kapena kuti alandire chifundo chimenechi, anali matenda amene yeyo anadwala, ndipo atadwala mbuye wake mwa Amaleki anamsiya kuti sangayendeso ndi munthu wofoka munthu odwala.
So we see here that this what makes him to found blessed is because he was weak, he was sick. So the commander sees that you can never move with the sick person, the person who is hopeless, weak. So that's why he was left behind and met with David and gave mercy unto him and restored the life.
Mene moso, tiona mene Mulungu ama pangira njira, kapena kuti Mulungu aza pangira njira, kwa iyo wonse amene ali oyenera kulandira chifundo, amene Mulungu ana waika mtubira Yesu Kristu, mene Yesu Kristu amasaba ntanda. Mene anthu analandira chisomo, Mulungu azapanga chotekera kunena kuti anthu amenewo akalandire uthenga ndi kunena kuti akakumane ndi Yesu Kristu, chifanira kuti kwa iwo kunaitika kulandira chimenecho.
Again, here we see how the elect found grace in the eyes of God. Those the Lord purposes and elected, God, according to his purpose and design, he planned that they will receive life until the appropriate time of meeting with Christ.
Mwina njira imene Mulungu akhoza kuyika yonena kuti munthu akumane ndi chifundo chake kunena kuti munthu alandire chifundo pamaso pa Mulungu ikhoza kukhala mavuto mungati onanso ngakhale Paulo anali kumangidwa kumene anali kumangidwa nchonika chonena kuti akalalikire andende. Ndipo njira ina iliyonse imene munthu azadusapo kapena ndi mmasauso kapena ndi mtendere Mulungu ali ndi cholinga kufikira nthawi yoyikikayo munthu atalandira chifundo.
Always God purposes everything according to his plans. Situations, very hard situations that comes in life, brings down the lives of the people so that they might receive the message of God, even the situation seems to look to be bad.
Tikamaona atuto sefe, tachokera kumbuyo, kamena kuzipembezo zosiyana siyana, ndipo zimene zinachitisa kuti tituluke kuzipembezo zimene zozo zinaliso zinthu zosiyana siyana, ena kunyozedwa, ena mwina chifukwa cha nsamuko, ena kukumana ndi nyengo zosiyana siyana, komabe cholinga cha Mulungu chinali choti tengera kunena kuti tikamve uthenga ndi kuti tikakhulupirire uthenga.
The major will of God was for us to hear the gospel. Let us see how we met in this gospel. Others, it's because they transferred from the place they are. Others, because of quarrels, whatever, that makes them to left their places at the end of the page. They met with us and they met with the preachers, and now they are enjoying this gospel.
Ndino ukuru zvizvimachitika kuti mau ambuye Yesu akwanisire onela kuti zvimene muna ndipasa ineyo iwa mene muna ndipasa ineyo simunadai kungakare mmodzi.
This is so that the scriptures might be fulfilled. As the Bible says, whatsoever you gave me, I missed nothing.
Chifa Yohane chapter 17, akusimikizira bwino. Zamunhu amene ndipotaika amene ndopanda chembekezo amene ndofoka amene wataita kudzoka lapansi amene Yesu Kristu yo ana mlondola iye ndikumpeza ndikumpasa moyo kunena kuti sana dai kungakhale mmodzi.
Bago in Luke 17 we see that Christ is totally fully confirmed that he missed nobody whom the Lord gave him, because he purposes for the life to the people there.
Kuti ndaonesera dzina lanu kwa anthu amene mwandipasa ine mudziko lapansi anali anu ndipo ine iwo ndipo anapuka mau anu azindikira sopano kuti zinthu zivi zonse zimene mwandipasa ine zitokera kwa inu.
This is Christ that was speaking to the people that I have glorified thee on the earth. I have finished the work thou gavest me to do.
Umutiona kuti David opi olondola akazi ake amene anatengedwa kukapolo akukumananso tu ndi munthu amene ndi mwigubuto munthu amene sanali wenera kumuchitira chifundo koma sopano akuchitiridwa chifundo.
Here we see David looking after his wives that have been taken captives, but on the way he's bounding an Egyptian, a person who seems to be a Gentile, but is bounding blessed on the eyes of David, even though he was not worth it to be blessed. Don't forget that David was born after his wives, not that Egyptian man. But the Egyptian man is standing blessed before David because God promises that this man is made with David and be blessed.
Monga mama la mulo akunkhondo munthu wofoka ndopanda mphamvu samayenera kuyenda naye kunena kuti angawaphe ndekuti tikamaona pamene popo chilamulo chiti ni mphamvu ya kumtaya munthu amene anali nawo munthu amene amawathandizira kumtaya panjira pena paliponze akuchikhoza kumtaya munthu.
So we see how the law was that the weak person never moves with the mad person who is a valor, who is powerful, more powerful, so they were to be left behind. Because the law that commanded a person to be weak and sinful, whereby he can never
see his future. Momwe mmene chilamulo chinaweruziranso kunena kuti kulibe ngakhale olungama ngakhale mmodzi ndekuti wanse wofoka ndiwopanda mphamvu samayenera kuyenda ulendo.
As the law commands that no any person who is lashes before God, everybody is sinful. Same with this man, the weak man who was unworthy to move with the people, seems to be powerful and healthy for the world, for the war.
Koma chisomo ndichi kuna kuti iye amene chilamulo chamtaya kunja, iye amene chilamulo chamupeza wofoka, David akumupeza ameneyo nampasa chakudya, nampasa madzi kuti amwe, ncholinga chonena kuti moyo wake ubwereremo.
But here there is hope that a person that was hopeless, having no food, nothing to go, nowhere to go, nothing to eat, but is meeting with David, and David is showing grace unto him as in the enjoying the blessing. The water that was given to this man so that it should be revived in the life is a picture of the blood of Jesus Christ that was given to the person and bring salvation to the man. So here there is a hope for the remnant, even though when the law came in, they found the weakness on you. But there is grace and hope to the elect that will be inherited, even though they are of offense. So as I've already stated that there is no hope on the person on alone, well, we look on the Matthew chapter 11 verse 27, whereby we see that the Lord is the one who is bringing hope to the hopeless, salvation to the absent. Verse 28 of 11 of the book of Matthew, whereby it says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So we see here that there is blessing that has been given, but only to those God elected and ascended to receive this blessing.
Yesu akuitanira kapena kuti akulankhula ndiwo okhawo amene Mulungu Atate
So here Christ is speaking to the hopeless, those that are without hope, they think that they have, can do nothing on their own, they think they are completely hopeless, so he's coming to them and bringing hope and salvation to those people. Much of the people claims to be preachers. When they lead this verse, this show, they said, "Come, you are heavy laden, all the drunkards, all smokers," without knowing the exact meaning of this verse. Because when they read verse 29, whereby it says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul." They look to it to be very simple for one to come to the Lord without knowing what makes and how come that one can manage to be the Lord.
Amen. na uku munthu amene anakupeza mpumulo uyu akupeza makufuna kwa Mulungu komanso njira yake yachisautso yovuta kwambiri kuimvesesa.
People are organizing the prayers so that people might follow the prayers to be saved. So this is just lying to each other. The truth is that God knows God is, and they give him the prayer in their heart so and seek Christ and his beauty.
Mawa Mulungu akulankhula mbuku la Yohane chapter 6 ndi mayaka 44 kunena kuti kulibe mmodzi akhoza kuza kwa ine koma ngati akati undituma ine ankoka iye ndipo ine ndidzamukisa iye. Kusonyeza zonena kuti munthu amene akhoza kubwera kwa Yesu Khristu ndiye khayo amene ndi Mulungu Atate amene achita kunkoka ndipo akamati kunkoka ndiye kuti munthu yosa amafuna isinali nzeru yake ayi koma nzeru ya Mulungu.
That's why John chapter 6:44 says nobody can come to the Lord unless the Lord draws him, which means nobody cannot come to the Lord upon his wish, but God is going to have to come to himself.
Ikeko ndi Mulungu amene iyeyo amachitira chifundo iwo amene iye afuna kuwachitira chifundo chifukwa njira zake nzovuta kudzimvesesa monga mmene taonera chithunzi cha munthu uja mwigubuto amene analandira chifundo munthawi yovuta imene iyeyo analibe chiyembekezo.
Many thanks to God because of the hope that was given to the hopeless person, this Egyptian, they had no hope, but they made it. David had shown him mercy.
Ndipo akationeratu ndimene Mulungu anaonesera chifundo chache kwa iwo amene iye anawachitira chifundo kunena kuti iwowo anali osadziwa kanthu iwowo analibe chiyembekezo ndipo pamene chifundo chaperekedwa popanda chiyembekezo pamene ulemu wonse umapita kwa Mulungu.
So here we see how God blessed this man and how God brings bless to those that are his. Without their options, effort or decisions comes and pressed over. But we see God showing mercy to whom he wills.
Azakoka onse amene iyeyo anawachitira chifundo ndi kuwapereka kwa mwana wake Yesu Khristu ndipo iyeyo ndi amene adzakhale mphunzitsi wa iwowo kuti akamuzindikire iye mmenemo ndi mmene tionera chifundo cha Mulungu chikufikira kwa munthu wochimwa kunena kuti palibe nzeru yake ya munthuyo.
So he draws all to himself and teach them and they'll see the glass of God being shown them and showing them Christ and the mercy of God being upon them.
Chiyembekezo chathu ndi Yesu Khristu, chipulumutso chathu ndi Yesu Khristu, ndipo tilibenso chiyembekezo china, makamaka ngati ndife amene ndi osankhidwawo, chiyembekezo chathu ndi Yesu Khristu ikhale chifukwa kuti mwa ife munalibe chiyembekezo, munalibe moyo, pokhala ife amitundu ndi anthu ochimwa okanidwa ndi lamulo.
Christ is our hope, he is our salvation. Without him we are hopeless. And we can do never do something good, but Christ alone.
Kukhale ulemu wonse ndi matamando chifukwa chakudzipokera iwo onse amene iye anatsimikiza mtima kuwachitira chifundo mwa mwana wake Yesu Khristu.
Many thanks to God because of drawing those that are his to himself so that they might worship and exalt him without compromise. This is the mercy of God upon the elect. As of today, we stop there. May the Lord help us see Christ and his beauty upon the mercy that is upon the elect.
Wathu Yesu Khristu tikulemekezani chifukwa cha nthawi imene tinali nayo inuyo ndiye komanso kwa iwo amene ili nkhosa zanu zimamva mawu anu mulemekezeke chifukwa cha imene Mulungu mmalankhula ndi nkhosa zanu ndikudziwa kuti mawu awa ndi ovuta kwa iwo amene Mulungu simunatsimikize mtima kuwatsegulira makutu kuti akamve koma nthawi yomweyo mawuwo ndi olimbikisa kwa iwo amene Mulungu Atate mowatsegulira khutu la kukamva za chinthu ichi mulandire ulemu ni chifukwa cha mwanzi wa Yesu Khristu umene wakhetsedwa pa mtanda umene ndi chipulumutso ndi chiyembekezo cha munthu wochimwa osankhidwa mu dzina la Yesu Khristu